ambayo kilina kukufanya ungari. Punguza pozi mama, magari yao yasifanye upagawe. Mikwangu pesa ipo, bajaji yangu ipo, utalewa tila lila. Mikwangu pendo ipo, boda yangu ipo, minawe tila ida. Kazi kilometa mia, asili mia mia, tena zito jutia. Na ilo wohumo kwenye bajaji, linakata mitaji.
Chaguo safiri baby.
Au bajaji, jilisi huku na finari. Kama utapenda boda, au bajaji, jilisi huku na Ferrari. Kama utapenda boda, au bajaji, jilisi huku na Ferrari. Kama utapenda boda, au bajaji, jilisi huku na Ferrari. Yeah.
Bajaji yangu ya kibito,
si
mtoto punguza mapo,
si
mikao yako ya kichoko,
si
na mimi mkombozi wa isafari. Msafiri jione uko huru, penzi kikohozi na banja tari. So siku dhuru, achana cheza kamari. Wenye pesa za kufuru ni madalali wa hizo Ferrari zisizo na ushuru. Sasa juu unakwama wapi? Sinipe mkuki, hii ni vita ya bunduki. Siwezi ingia na manati. Anaweza kaendesha Ferrari na siweze sarakasi. So hoteli ya mbali, shetani usimpe nafasi.
Kama utapanda boda, au bajaji, jihisi huko na Ferrari.
I love you.
Kama utapanda boda, au bajaji, jihisi huko na Ferrari.
Pena tu baby.
Kama utapanda boda, au bajaji, jihisi huko na Ferrari.
Na 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 na.
Kama utapanda boda, au bajaji, jihisi huko na Ferrari.
Yeah.
Na 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 no. Na 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 no.
I love you, and I get to do the berry, 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 baby. I don't know.
She gonna tell it. She gonna do like you, baby. I get it right away. Yeah. I like you, baby, baby. She gonna do, baby.
Records.